From Island, mi mkiriwa, ile mta yaki na kiriwa, na mi uchapa inasinzia, ukinisaka niko busy ma, wana ni rank zaidi ya shaba, niko juju zaidi ya jaba, vile yo basti na kapoa, kwa waistline, ata singe kuwa msani bado singe waistline, na all eyes iko kwa uyu dem, all night niko mabubo, yeah. Una du nini badai, situende hivi ni kushoki tu. Nikushoki tu, twende hivi nikushoki tu. Unadu nini badai, situende hivi nikushoki tu. Nikushoki tu, twende hivi nikushoki tu. Wezi kuku, panganga, siya majuju baby misijiwa Ganganga, twende mala twende ni kupeleke Namanga, miumanga Kama simba miwi, kanyaga Rombosa, demwa, roisa Badaya, mina kamasa Na kamasa, kima kanga Jopo kwa bedroom, mina weli kwa matanga Unadu nini badai Situende hivi ni kushoki tu Ni kushoki tu Twende hivi ni kushoki tu Unadu nini badai Situende hivi ni kushoki tu Ni kushoki tu Twende hivi ni kushoki
Nataka nikafunge maji zane kateke Sura mula mula kini ya mebeba teke Rangi suturungi imeshika chokolate Niko leo peke yangu sina visita Sikuje badaye kitu saa sita Kamulu kwa joska hapo kwa center Tunapiga ndani mpaka placenta
Unadu nini badaye Situende hivi ni kushoki tu Ni kushoki tu Twende hivi ni kushoki tu Unadu nini badai Situende hivi ni kushoki tu Ni kushoki tu Twende hivi ni kushoki